Dịka o si dị na mkpụrụokwu anyị na-edere, hello bụ deji, good morning, ịbọ, how are you, ịma aga, water, mụnyi, yes, no, wawa. O nwekwara ndị na-epronansi ya wawa, ọwa ọwa, nwee ndị bụ mba. 3 bụ ukwu osisi, food bụ nri, thanks bụ maje. Some Nsukka dialect, like anyways, ke wuse anya, then some part of Den will say dar, but the moment you say majeleke, everybody part of Nsukka understands it. Bible, jedo or jedori. Otakosi de. Thank you.